Feel the impact of music.
6-4.
East of Zambia. Then push
up. EL Music.
Duwa masiufa na gold. Moskez in the bowden. Elanisha.
Crash.
East of Vice.
Chufa chirimba. Don't form timo la fimba. Ngana pona mwipa panga chali rene ndalwa le chipumpu tu. Ndalwa le chipumpu tu.
Chalila madanza la nyuko noko. Baka fya mkono wali la koko. Niko nda pumputa chalila kundeka.
Chufwa chirimba. Ndomfo mtimo wala fimba. Ngana pona mwipa panga chalire. Ndaluwa le chipumputu. Ndaluwa le chipumputu. Ndaluwa le chipumputu.
Raison Palusaka,
Uncle Kids.